kaseera kajjukira gye nava enzijjukira ebiro eby'omwe nabeera omunaku ebiro mwe nanonyeza ekikumi ebiro ebyo bwe salinayamba enzijjukira omwami eyajja gye ndi nangamba nsazeewo mpuka omuzadde leero kobera omwana wange nakaaba maziga mazima nakwata mu nsawo yenajja yakatambala kaali akeeru bwatyo nasangula maziga gange kati yafa naye taliva ku mutima gwange alikitundutundu kinene olw'ekyo kye ndi kye budde nzija kaabire gwanga lyange naddala ab'oluganda mu Yesu bameka bandifuuse kino kye ndi leero bali eyo tebalinayamba kale ofunanga yakaseera n'okyalira banaku ofunanga yakalabo n'otonera enfuuzi kati obanya omwana yetomanyi kye baalifuuka enkya obana bo mukama bamanyi ofunanga yakalabo n'otonera enfuuzi kati obanya omwana yetomanyi kye baalifuuka enkya obana bo mukama bamanyi nafunye akaseera kajjukira gye nava enzijjukira ebiro eby'omwe nakabira maziga ebiro mwe nanonyeza ekikumi ebiro ebyo bwe salinayamba n'enzijjukira omwami eyajja gye ndi nangamba nsazeewo mpuka omuzadde leero kobera omwana wange nakaaba maziga mazima nakwata mu nsawo yenajja yakatambala kaali akeeru taata nasangula maziga gange kati yafa naye taliva ku mutima gwange alikitundutundu kinene olw'ekyo kye ndi kye budde nzija kaabire gwanga lyonna naddala ab'oluganda mu Yesu bameka bandifuuse kino kye ndi leero bali eyo tebalinayamba kale ofunanga yakaseera n'okyalira banaku mwana wange n'okawayakala ofunanga yakalabo n'otonera enfuuzi ne kayimba oluyimba kati obanya omwana yetomanyi kye baalifuuka enkya obana bo nabo mukama bamanyi mazima n'osuula amawolu kaseera n'okyalira banaku wekayinga n'ogula obubi ofunanga yakalabo n'otonera enfuuzi mubugalyenga kati obanya omwana yetomanyi kye baalifuuka enkya obana bo mukama bamanyi omwana wo tamanyi mmapi ofunanga yakaseera n'okyalira banaku